Yeah, Grandmaster na John B. The Ruben Niggas in the place to be. Hapa ni mwendo hip hop mpaka kutwi. Here we go.
Take your peace, wanataka kuwa relapses. Relapses, tunabaki kuwa relapses. Take your peace, wanafoti kuwa relapses. Relapses, tunabaki kuwa relapses. Walitua teke kwanza waka. Hola, wakatua teke pili waka. Hola, wakatua teke tatu waka. Hola, ulipondoka watu waka sema. Hola, walitua teke kwanza waka. Hola, wakatua teke pili waka. Hola, wakatua teke tatu waka. Walipondoka watu waka sema. Hola,
yeah. Unajifanya unapenda hip hop kama ukiwa na matizi. Kumbe we mnafiki msaliki msnichi. Mi na kuchele life wana sifichi. Mi George G my na mungina tek tek tek. Teke psis wana pata motres. Waki teki di mane ne wa ati distance. Hip hop inasambua kama vile wondo yes. Wataka ushidani nigga be my guest. Yes, check na kushuka best. Wana wana foji, wana wana fosi. Ukifanya hip hop nasima ujikoki. Sio unakuja kichwa kichwa na kipaji. Ukiona makofoni unapandisha midadi. Eti una dreams za kuvishwa mataji. Bono unachekesha, bono unashangaza. Tena sikitisha. Hata ukidia nitazidi bananisha. Hata ukidia nitazidi achanisha. I'm the best rapper tie kianta kuchapa. Atipiti wali zinapita tuko hapa. HRP, HOP kwenye beat. Namna hii niko strong kamili. Naka beat namna hii.
HRP, HOP kwenye beat. Namna hii niko strong kamili. Naka beat namna hii.
Fake your fears, wanataka kuwa relapses. Relapses, tunabaki kuwa relapses. Fake your fears, wanafoji kuwa relapses. Relapses, tunabaki kuwa relapses. Teke kwanza waka. Hola, wakatua teke pili waka. Hola, wakatua teke tatu waka. Hola, ulipondoka watu waka sema. Hola, walitua teke kwanza waka. Hola, wakatua teke pili waka. Hola, wakatua teke tatu waka. Walipondoka watu waka sema.
Hola, ndani ya zizi kama jinamizi na silaza mangamizi hizi hizi. They can't release it, they can't please me. Kuwaribia for shizi, sisinzi kama nameless. They lack consciousness to face the reality. HOP is my identity with no enmity. Just 96, I'm not man of politics, I'm man of tactics. Kichwani sina kali kids, me na kali hits. Soldiers from the garage, I'm forgettable. Like more techniques. Voice of the street, city shiki na mayanki. Wanaume si shoboki. And I'm so lucky, mambo yote meya koki. Habari kwani haters, mtabaki kuwa waiters. Ni obvious, bomba mba kwenye himaya. Ni for furious na maguzi ya wako serious wana lose.
Kichwani sina kali kids, mina kali hits. Kichwani sina kali kids, mina kali hits.
Fake your fears, wanataka kuwa relapses. Relapses, tunabaki kuwa relapses. Fake your fears, wanafoti kuwa relapses. Relapses, tunabaki kuwa relapses. Walitua teke kwanza waka. Hola, wakatua teke pili waka. Hola, wakatua teke tatu waka. Hola, ulipondoka watu waka sema. Hola, walitua teke kwanza waka. Hola, wakatua teke pili waka. Hola, wakatua teke tatu waka. Walipondoka watu waka sema. Hola, yo. Tena na tena tunatenda wana kuji wana kwenda makamanda. Tumesizi machingoni mabandie na wayesi majesi. Yani zali ya kenda tunafanya kweli. Wana tunabifu kama big na makaveli. Sizani msena mzembe kisa big very deli deli. Penda sema kweli mchizi kichizi yani physical. Inashuka tumaduri yaki hadiko. Wana kuji wana go wana sema mini so. Napo so napo go here with your let's go. Kurapo tuwazima fake MCs be quiet. Yari na maragi hatu ispecho diet. Biji na tikisa baka vyombo kwenye kabati. Steze na mavampire utapigwa bite. Kaba mnalegeza huku kwetu sisi date. Kaba mnaegeza fake MCs mta lost. Mwenye pampura kwenye miba utabasti. Fake MCs wanataka kuwa relapses. Relapses, tunabaki kuwa relapses. Fake your fears, wanafoji kuwa relapses. Relapses, tunabaki kuwa relapses. Walitua teke kwanza waka. Hola,
wakati wote kapili waka hola wakati wote kashati waka hola ulipondoka watu wakasema bora wakati wote kashati waka hola wakati wote kapili waka hola wakati wote kashati waka walipondoka watu wakasema bora
sina kali kiss.